Bafowethu nodadewethu ngiyabonga unisibekezelele ngithemba noma ngabe nikhathele kodwa ke anizulala.
Yes, it's a difficult time to speak in this afternoon by the heat, but we will thank the Lord if he gives us now a message.
Ngoba phela ngiyabona ukuthi isikhathi esilikhunyana lesikhuluma ntambama kuyashisa kodwa ngicela ukuthi uNkulunkulu asibusise.
The topic of this afternoon is the broadcasting and TV.
Usho ukuthi ke namhlanje ntambama sokukhuluma ngesihloko esithinta ukusakaza ne-TV.
And the topic I'm speaking now especially is the effects of TV on the spiritual life.
Ngizokhuluma mina kakhulu ke ngemphumela ka-TV empilweni yokomoya.
Dear brothers and sisters, I speak about the situation of TV in Germany.
Bafowethu nodadewethu ngikhuluma kakhulu ke ngesimo sika-TV le kwelakithi eGermany.
Because I know this situation the best.
Ngoba isona sime ngisazi kahle kakhulu.
How we heard the situation in South Africa is better than in Germany.
Njengoba sizwile isimo sala eNingizimu Afrika singcono kunesale eGermany.
In Germany we have no possibility to have minutes for sending true Bible believing messages.
Le kwelakithi eGermany asinalo ithuba lokuthi sibe nenhlelo zenkolo njengoba ninazo la kwelakini.
The only sending was the word for the Sunday, but the last evangelical Bible-believing speaker was dismissed some years ago.
Thina-ke besinethuba elilodwa kuphela ithuba langesonto, kodwa nalelo thuba ukhona lapho besamisa ivangeli osanixoshwa nje muvana nje.
I will say some critical things about the television.
Ngizoshisa into eyithize-ke maqona endaba ka-TV.
And I think that can be a warning for other countries like South Africa that it will not come so badly like by us.
Lokho kodwa ngikusho ukuze kube isixwayiso ukuze la kwelakini eNingizimu Afrika kungagcise kufana nezwe lakithi.
How has already been said, we should pray very much for all the brothers and sisters who are working by TV.
Sekushiwo kwathiwa asibakhulekele abafowethu nodadewethu abasebenza kwe-TV.
It's a difficult work.
Umsebenzi onzima kabi.
They are always in the confrontation between light and darkness.
Ngobanjalo kuhlale kubhekana ubumnyama nokukhanya.
And this struggle is even stronger when the possibility of great influence on people is so great like on TV.
Ngoba ingozi ibankulu kakhulu uma ngabe ke sekubhekana nento engase iguqule ingqondo zabantu njengo TV.
I will say some critical things about TV but also some things about the end times in general in the next hour.
Ufithi ngizothinta ukuthisa ukuthinta iTV la bese ngithinta okunye ukuthinta ikhadi zokugcina.
That is on my heart that I say some things about the end times too.
Usenhlizweni yami ukuthi ngithinta ukuthisa ngekhadi zokugcina.
First I want to give you a personal witness or testimony from me why I myself quite personally have no TV at home.
Ngithanda ukuthi ngikufakaze baba ukuthi kungani mina nje uqobo lwami nangenawo TV ekhaya.
Friends and acquaintances ask me the question, why don't you have a TV when they come to our house?
Uma befika ekhaya abangani bami nabahlobo bami bayabuza bathi ungani ungabe nawo TV na?
They say you have to be informed and a bit of entertainment can only enhance your life.
Bese bethi cha udinga phela ube nolwazi futhi ke uthole ukuthi ukujabujabula ibe mnandi impilo yakho.
Surely that is true.
Yebo kuyiqiniso lokho.
Nevertheless, I decided free of choice not to have a TV.
Kodwa ngayikhethela mina ukuthi angizuba nayo iTV.
That's a German situation, I repeat.
Pinde isimo sakithi leGermany.
And I decided not to have one out of personal experience and of Christian motivation.
Kusho ukuthi ke kwaba isizathu engayikhethela sona nangenxa yobuKristu enhlizweni yami.
With this, I do not want to make a new law for all.
Angifuneke ngalokho ukuthi sengqumela wonke umuntu umthetho.
Also, I don't say that every Christian should not have a TV.
Angisho futhi ukuthi wonke umKristu kumele abe no-TV.
That's the individual guidance of each believer.
Kudinga ukuthi lo nalowo umuntu oyikholwayo ayikhethele yena.
But I want to call two reasons why I personally have decided to let it out of the house.
Kodwa ke ngizonikeza thembi lezenzo ukuthi ngiyikhiphe i-TV ekhaya.
Basically, there are two reasons. The first is, I often realize with sadness how much time is lost in watching TV.
Okokuqala nje, ngadabuka uma ngibona ukuthi isikhathi esiningi kangakanani esingilahlekelayo ngibuka iTV.
Often 1 or 2 hours have passed with a film and I have seen many films as a child.
Kaningi ngangithola ukuthi ngiseyingane ngibuka amafilimu 1-2 hours dlulile ngokushesha.
As a child, I was so addicted to watching TV that my eyesight, my eyes suffered, and the doctor said I should let it be for saving my eyes.
Kwaze kwathi ngiseyingane ngendlela engabona ngayo TV kwaze kwaqala ukulimala amehlo amathe odokotela shiya TV ngoba izokulimaza lento.
And how much time got lost for other activities for playing in the family and such things.
Kodwa ngalahlekela futhi amathuba ukuthi ngangabe ngidlala nomndeni nezinto ezifana nalezo.
I also realized how the family life suffered under this.
Kodwa ngabona futhi ukuthi impilo nje yomndeni iyalimala kanjani.
My parents were also very addicted to the TV.
Ngoba nabazali bami nabo futhi babe bopheke kabi iTV.
And the sentence I heard the most time from them was,
kaningi ngangibeza abazali bami besho lamazwi,
be quiet, we want to finish watching this film.
But hayi, thula, safuna ukuqeda ukubuka le film.
I've heard that in many families it's a similar situation.
Kaningi ngibona unakomunye umndeni kunjalo futhi.
TV can bring good films about animals, landscapes and movies.
Ngoba iTV ingaletha amafilimu amahle akhuluma ngeyilwane isimo sezo kunjalo.
But many persons cannot let it be. They are always engaged to looking TV, and that is like an illness for many people.
Kodwa kunabantu abanenkinga abakwazi ukuthi bayishiye nje TV kunjengesifo umuntu obophekile.
The psychologists have found that there is something like, was heißt Sucht, addiction in this, like with drugs sometimes.
Odokotela bengqondo bazi bathi kwesinye isikhathi lento ifana nokugqilazeka.
We must see this danger realistically.
Kumele sibukisise kahle le ngozi.
Without saying that all is bad in TV, that I don't say.
Ngeke sisho ukuthi konke ku TV kubi.
But the danger of addiction and of damaging for family life if there is no other conversation more in many families.
Kodwa ke kumele sibone le ngozi ukuthi kwemiyi imindeni abantu abasakhuluma nokukhuluma ngenxa yokuba libele iTV.
After I accepted Jesus Christ as my living Lord and Savior,
emva kuba sengimukela inkosi uJesu njengomsindisi wami nenkosi,
and experienced His Holy Spirit in my life,
nga uzo umoya wakhe ongcwele empilweni yami,
chapter 5 in the letter to the Ephesians became more and more important to me.
Emva kwalokho ke isahluko sesihlanu encwadini kwabaseFeso saba yigugu elikhulu kimina.
It tells us about the children of light.
Ngoba lesahluko sikhuluma ngabantwana bokukhanya.
And in Ephesians 5, sorry.
KwabaseFeso 5.
We read, be carefully how you walk, not as unwise men, but as wise. Verse 15.
Kuthiwa kuverse 15 laphayana, ngakho bhekisisani ukuthi nihamba kanjani, kungabi njengabangahlakaniphile.
Making the most of the time, because the days are evil.
Nithengisisa isikhathi ngokuba izinsuku zimbi.
Make most of the time.
Thengisisani isikhathi.
Use the time that God gave you for Him and His service.
Ngakho sebenzisani uNkulunkulu isikhathi aniphe sona, usebenzisele ukumkhonza yena.
For me personally, the time is so precious that I want not waste it for anything what is not useful for the Lord.
Ngendlela isikhathi esigungayo kimina, angifuni ukuthi ngisebenzele into engezuletha udumo kuNkulunkulu.
Certainly there are hours where I am relaxing, sitting back and enjoying a good film when I am visiting friends.
Yebo kuyenzeka ukuthi mangibashele abangane sihlale sikhuleke nje sibuke ifilimu ethize.
But the priorities in my life have changed completely compared to as it was before when I was in the truest meaning a slave of the small screen.
Kodwa indlela izinto esihlele ngayo empilweni yami njengamanje sekuhlukile, akusafani nesikhathi ngaphambili engangisigcila salesi sibuko lesi.
That's one personal reason or cause for letting it away out of the house.
Kushuthikiza sami sokuqala leso sithinta mina nje esenza ukuthi ngiyikhiphe ekhaya.
But the second reason why I do not wish to have a TV waits more.
Kodwa izathu sesibili ukuze ngabe nayo iTV sona sinesindo ngaphezulu kwesokuqala.
I will try and explain it with two verses from the Bible.
Ngizozama ukuthi ngichaze ngamaverse amabili eBhayibheli.
Jesus talks about the connection which exists between this what the eye sees, the eyes, and the purity of the person.
Inkosi uJesu kulendawo ikhuluma ngokuxhumana phakathi kwalokho umuntu akubonayo ngamehlo akhe nokusiphatha komuntu nje.
In his Sermon on the Mount, he says in Matthew 6:22-23.
Lapho inkosi ikhuluma la entshumaneni nasentabeni ku Matthew 6:22-23.
The eye is the lamp of the body.
Lapithi khona inkosi isibani somzimba yiso.
So if your eye is sound, your whole body will be full of light.
Ngakho uma iso lakho lilihle uza kukhanya umzimba wakho wonke.
But if your eye is not sound, your whole body will be full of darkness.
Kepha uma iso lakho lilibi uza kuba mnyama umzimba wakho wonke.
If then the light in you is darkness, how great is the darkness?
Ngakho uma ukukhanya okukuwe kungubumnyama, ubumnyama bukhulu kangakanani.
And in Matthew 5:29, the Lord says,
kanti Matthew 5:29 inkosi ithi,
if your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away. It is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell.
Uma iso lakho lokunene likhubekisa likhiphe ulilahle ngokuba kungcono kuwo ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba uphoswe esihogweni.
Dear brothers and sisters, there is a connection between what I take in visually with my eyes.
Ngakho ke izihlobo zami, kukhona ukuxhumana phakathi kwalokho engikuthatha ngikufaka ngamehlo ami.
Between this and what is my spiritual condition.
Nalokho ke nesimo sami nje sokuphila ngokomoya.
The eye is the gate through which light and darkness enter.
Ngoba ihlo yilapho kungena khona ukukhanya nobumnyama.
I have a responsibility for that what I am watching with my eyes.
Ngakho ke kumele ngibhekisise ukuthi kuphi ngikubona ngamehlo ami.
If that what I am watching with my eyes draws me further away from God,
uma lokho ngikubona ngamehlo ami kungihlehlisa kuNkulunkulu,
then it would better to pluck it out and throw it away, how Jesus says.
Ungaba ngcono ukuthi lento ngiyithathe ngiyikhiphe njengoba inkosi uJesu isho.
The Lord Jesus uses again and again such drastic examples.
Kanti inkosi uJesu sisebenzisa izibonelo ezilukhuni njengalezo.
Of course we should not take them literally.
Yebo kumele usikuthathe njengoba kubhaliwe kanjalo nje.
But as a guideline in a figurative speech.
Kodwa kuyasiqondisa, kuyasikhombisa ulimi nendlela umuntu esiqonde ngayo.
We shall not destroy our eyes.
Akusho ukusedinga impela ukuthi sikhiphe ihlo lethu.
But we should avoid influences.
Kodwa kumele siqaphele lokho okusifaka umoya.
Who would be bad for our spiritual life.
Lokho ongayilungela impilo yethu yokomoya.
I know the argument that people say every TV has a switch off button.
Abantu ke ngiyengibeze bethi ke cha phela iTV nayo inenkinobhala ngawazi ukuthi uvale khona.
And one can always strictly choose one's programs.
Ungakwazi ukuthi uyikhethele kahle ukuthi luphi uhlelo olufunayo.
That is right.
Uyiqiniso lokho.
But I wonder if such a person really exists that has that discipline at all times.
Kodwa ke ngiyayibuza ukuthi bangaka abantu ngempela abanakho lokho kuyikhuza.
Unfortunately, the TV program has not only a switch off button but also one for changing the programs.
Ngoba ke la ku TV akusikhona kuphela ukuthi uyacisha kuphela kodwa uyakwazi ukuthi usuke kulolu hlelo uye kolunye uhlelo.
The stage programs were sometimes conservative in South Africa. I think it's a good program as much as I heard.
Ngoba la kukhona iziteshi enenhlelo ezine njengoba ngizule sengathi kunjalo la eNingizimu Afrika.
But there are coming more and more private or satellite programs.
Kodwa ke seziyanda ke manje izinhlelo noma indlela ukuthi ukwazi ukungena uthole iTV.
With influences which nobody can control.
Futhi kukhona langawazi nokuthi wena ukwazi ukuthi ucontrole uhlele wena.
In Germany, as I heard, we have already over 20 different programs.
NjengaseGermany cishe sinezinhlelo ezilanga phezulu kwamashumi amabili.
And how great is the danger that a viewer finds himself in a violent, occult, or indecent program faster than he notices itself.
Manje inkinga ukuthi omunye umuntu uthuka eseyithola esekulayini ohamsana nodlame noma ohamsana namandla obumnyama ngokukhulu kushesha umuntu engakaboni nokubona.
A friend of mine, a preacher, said that nowadays young people find it more and more difficult to get to heaven.
Omunye umhlobo wami wathi abantu abasha namhlanje bathola sekunzima kakhulu babayezulwini.
And we see how in Germany the young people decrease who will study in Bible schools.
Namhlanje sesibabona abantu abasha basuke befunda la ekolweni zeBhayibheli.
There are bad influences by some programs in Germany.
Ngoba siyabona ukuthi kukhona imoya eminingi ebasebenzayo.
I don't say that is the only source of this, but I think one important source.
Angisho ukuthi iqhamuka lapho kuphela lobububi, kodwa okunye okubalekelwe ngokusebenzayo.
Whether it be the video shop around the corner.
Noma mhlambe ngayisolo sama video nje eduze la.
Or the late night movie on TV.
Noma mhlambe kube ilama film asebusuku ku TV.
The effect that it has on the viewer is disastrous.
Uma ubukisisa umphumela okunakho kulaba bantu kulababukayo imphumela ebhlunga.
But it's not only young people who are afflicted.
Kodwa kusibona kuphela abantu abasha bakule nkinga.
Once I visited an elderly couple.
Kwenzeka ngavakashela abantu abadala nje.
In earlier times, in earlier days, the men brought many souls to Jesus.
Esikhathini esiphambili umnumzana ola ekhaya wayewumuntu owayezuza imiphefumulo eminingi ezuzela enkosini.
But now I felt a certain tension and discord in this house.
Kodwa uma ngifika manje sengithola abantu engathi kukhona ukudonsisana kabi phakathi kwabo.
There was hardly anything left.
Kwangasekho okwakusele kokomoya kubona.
Spiritually, yes.
Kokomoya.
Late at night when I got up after hearing some noises, I realized the connection to these changes.
ngobunye ubusuku lapho ngikulomuzi sengibona intoho kanti ilapho la uwanekele khona inguquko iqhamuke ngalendlela.
Through the glass door of their sitting room, I could see the blue light of the TV dripping its poison into the souls of these two old couple. Watch and pray, says the Lord, and not watch and look.
Ngoba eqinisweni lithi izwi lenkosi linda uthandaze hayi ukuthi linda ubuke lapha ya.
I don't make demonic to the TV, but I want only say that there are some dangers which we should avoid if it's possible.
Angifuni ba ukuthi ngithi TV demon cha kodwa ngithi kodwa ngifuna untshele ukukhona ingozi eyikhona.
And everybody should see with his own conscience what he does.
Uthi ukuthi umuntu ayikhethele ngwakho nebeza ukuthi uzokwenzani yena.
I personally speak from the German situation, I repeat.
Iphinde ngikhuluma kakhulu ngesimo sakithi le Jalimane.
And at the moment that I realized that the general tendencies of the programs have got more and more anti-godly, I decided not to have a TV box in the house.
Lapho sengibona ukuthi inhlelo eziningi manje naziyazithatha ziba nomoya othize ukumelana noNkulunkulu ngase ngithi cha angisayifuni iTV uma injalo.
Of course, there are many neutral sendings in Germany too.
Kodwa nakhona eJalimane kukhona ezinhlelo obona ukuthi cha zona ke azizimbi azizinhle.
But there afraidly is no explicitly Christian program like here in South Africa.
Kodwa ke thina kasinazi izinhlelo ngempela eqone nenkolo kakhulu njengalapha eNingizimu Afrika.
We would be very happy in Germany if we would have such programs like we have heard before.
Thina singajabula kabi lekwela kithi eJalimane masingaba nezinhlelo njengoba sizwile ukuthi nazo la kwelakini.
In Germany, it is more and more the programs with the anti-godly characters that go against God's will and law that are increasing.
Kodwa kwela kithi ziyanda izinhlelo obona ukuthi ziyamelana noNkulunkulu nemithetho yakhe.
According to my observation, it was in two phases that the broadcasting or TV drifted clearly further away from God's word in Western states like Germany.
Mina ngokubona kwami emazweni asentshonalanga kube nemikhakha emibili noma amagagasi amabili okonakala kwezinto maqala no TV emazweni akithi.
The first phase took place in the 60s of our century.
Kwenzeka ngekhathi ze 1960. Kulona lelikhulile iminyaka sikulona.
In connection with the students' revolution.
Nizokhumbula lapha kwaba khona umzabalazo weJudeni.
Perhaps you have heard from this revolution 1967-68 in Germany, the United States and other countries.
Mhlambe nezwa ngalowo mzabalazo owawukhona kwezo 67-68 eGermany nale kwelaseMelika.
In this time it was propagated the great freedom.
Kuleso sikhathi kwakhulunywa kakhulu ngenkululeko enkulu.
The anarchy and sexual revolution.
Nokuthi akuchithe izinto nokuthi akube khona umzabalazo wobulili.
And you can watch how the programs change in this time very strongly.
Khona lapho wayibona inhlelo iguquka ngokukhulu ukushesha.
The second phase took place at the end of the 80s in our country.
Kwasekuthi igagasi lesibili ezweni lakithi laba lapha sekuyophela iminyaka yo-80.
With the arrival of private channels.
Lapho sekuqhamuka khona online laba abayi-private baseceleni.
In Germany there are such collectors on the roofs, perhaps you know these two satellite antennas.
Mhlambe ke abanye baye baboneke noma ngizothi kwela kithi eJalimane kukhona ke izinto lezi eyilapha nempondo oyibona la zise phezulu kwemizi yabantu okuthiwa ze satellite.
And I think it's not important but I say it nevertheless.
Mhlambe kubalulekile kodwa ngikusho lokhu.
On these satellite antennas is standing set like satellite and N and 10, and if you combine these words it is Satan.
Eqinisweni uma ubukusisa kahle lamagama uma uhlanganisa ngolimi lwakithi satellite antenna kucishe bathiwa Satan.
I myself would never let put up such an antenna with the name Satan on my house.
Mina akangiboni ukuthi ngafaka uhlobo njalo lwe antenna emzini wami.
There are also other inscriptions, but that is one which I have seen very often on German roofs.
Usho ukuthi ke kukhona nokunye okubhale kodwa mina kaningi lokho ebengikubona.
That's not so important, but I think symptomatic that people don't watch on these things.
Bakuthi akubaleke mhlambe lokho kodwa kimina ngibona ukuthi ke kunophano olithize odingisa ulinake lapho.
The decision I came to was not to have a TV for not to be led into temptation.
Mina nganqoma ukuthi ngingabi nayo iTV ukuze ngingaholelwe ekulingweni.
My fantasy which God gave me is too precious as to be exposed day by day to the seductive influence of the moving picture.
Ngoba mina ngibona ukuthi ingqondo yami nalokho ndingucabange ngayo kuyigugu kumina kunokuba ngivele ngikudedele nje ukuthi qhamuke amafilimu ahlukene ukuthi iwona ozothi ngithabise ingqondo yami.
Psychologists have seen that the influence of pictures, of movies, is much greater than by the spoken or written word.
Awu dokotela besengqondo sebebonile ukuthi iy'thombe lezo yibonayo zena zisebenza kakhulu engqondweni yakho kunezwi noma into oyilalelayo.
Its effect is on the feeling, not only of the reasoning.
Ngoba le nto oyibonayo hayi ukuthi ithinta ingqondo yakho kuphela kodwa ithinta ngisho imizwa yakho.
And therefore the influence is very great and direct.
Kanjalo kusho ukuthi ke umoya walezi zinto uqonda kuwena ngqo.
You can manipulate people much more than by TV or by movies than by written books.
Kulula kabi ukuthi uthathe imiqondo yabantu uyiqondise la uqonde khona ngo TV noma ngento abantu abayibona kunencwadi.
You can influence them to good things or to bad things.
Laba bantu ngabaqondisa kokuhle noma ngabaqondisa kokubi.
Many Christians live in a schizophrenia.
Kukhona amaKristu amaningi aphila sengathi ingqondo ihlukene phakathi.
On one side reading the Bible with prayers of forgiveness.
Umuntu ngala ufunda iBhayibheli ufuna imthandazo ucela intethelelo.
On the other side, new sprinkling with dirt and trash. Can one hope to escape sin if one does not pluck out the eye that is tempting one? That one not get rid of the thirst that leads us into temptation, only then you can be safe from this. The temptation may be something different for each person. But for many persons, it are bad influences by certain programs in TV. I personally can testify that I am nothing missing, that I have all the luck in Jesus and don't need any entertainments which are under level sometimes.
Mina ngokwami ngasho ukuthi nje ngikhulekele ngiphelele angidingi lutho injabulo kuba ngiyifuna entweni kwesinye isikhathi oyithola ukuthi iqhamuka phansi.
Once you were darkness but now you are light in the Lord, says the Ephesians 5.
Incwadi kaBefesi 2 nani kade niwubumnyama kodwa manje senikukhanya enkosini.
Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true, and try to learn what is pleasing to the Lord.
Ngakho ke ninahambana ekukhanyeni nenze imisebenzi leyo kokukhanya ngoba nizoqonda ukuthi kuyiphi okuthandekayo kuNkulunkulu.
Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your hearts.
Kuze kuthiwe nina ningadakwa yiwena ukuthi nigcwaliswe ngomoya ongcwele, niphendulane ngamahubo nangesihlabelo nangamaculo komoya, nihlabelele nihubele inkosi ey'nhliziyweni zenu.
We have seen a little about the struggle between light and darkness, which is in TV like everywhere. And I want to repeat, pray for the brothers and sisters who are in this struggle and try to make Christian programs in the TV. But for you personally, I want to say, if you have any temptations by TV, then you can make the choice what you will do. I have made only one proposition which I have personally made.
Wena kumawazi ukuthi ulinga kangakanani ngezinto oyibona ku TV okwakho ukuthi ingqumele wena mina bengibeka uhlangothi olulodwa lento nami engayenzayo.
If you want not be so radical like me, then is the other possibility you can do.
Uma ufuna ukuthi wena ungecisike mhlambe ke usuke uthathe njengami nakho okunye ongakwenza.
In Germany, a parliament member has introduced a red card.
Le kulese Jalman oyilunga lase parliamente usethule noma wafaka ukuthi kube khona ikhadi elibovu.
It's like by the sports and football in Germany. It's football.
Kusho khadi lo hamsana and hamsana nomdlalo kanjalo.
And everybody can get a red card and send it to the TV station if there is a program which was very bad and unchristian.
Manje umuntu uyakwazi ukuthatha leli khadi elibovu alithumele leso steshi uma kukhona uhlelo belululube liphambana nobuKristu.
Another possibility is to make a boycott. It's English? Boycott?
Yeah.
Boycott against industries who make their Werbung?
Yeah, the advertisement.
Their advertisement during indecent or violent or occult programs.
Okunye ongakwenza futhi ukuthi ungasekeli lezo inhlangano ekhangisa ngesikhathi lesi esinenhlelo ezimbi ehambisana namandla obumnyama noma ezinto engalungile.
That is very effective because this industrial or advertisement will then think about when they lose many people who buy by them.
Manje lokho kuyabathinta kakhulu kwabantu abakhiqiza izinto uma ngabe bebaningi abantu asebechathi nasezoyisekela lento yenu.
There are different possibilities as you see, and I wish that you make your way to improve the TV program.
Kushuthi-ke kunendlela ezahlukene kodwa ngifisa ukuthi nawe engathi ungafaka isandla ukuthi ongenani kube khona ubungcono obuzokwenzeka kulezi nhlelo zika-TV.
I want some now some things about the signs of the end times generally. That's some other topics now I want to speak.
Ngithanda ukuthi ngithinte kancane nje futhi ngezimpawu ezinye zeyikhathi zokugcina.
Before the biblical prophecies, one world system can take place on a political level, the right technical and economical environment has to be created.
Uma ngabe nje iBhayibheli lisho ukuthi kukhona isimo sezombangazo esizofika sibusezweni, kumele ukuthi kube nokwendlaleleka nokulungiseleleka kwalokho okuzoqhamuka.
This already happened on a large scale.
Sekwenzekile lokho kakhulu.
I will list a few examples.
Ithinte ibonele zimbalwa nje.
The human race has grown closer and closer together through the traffic.
Uthola ukuthi abantu namhlanje emhlabeni bangokusondelana ngenxa yokuthi sekulula ukuhamba izwe nezwe.
Telecommunication and mass media.
Ngoba futhi sekukhona indlela eningi zokuxhumana.
In particular TV.
Ikakhulu nangayi TV.
With an aircraft it is possible nowadays to reach almost every destination in earth within 48 hours.
Ngenxa yamabhanoyi yakhona cishe ungaya ufike noma yiphi indawo emhlabeni ngamahora 48.
The telephone cable systems are constantly further developing.
Futhi uma ubuka indaba zo-telephone zocingo ziyazikhula zanda.
Last night we saw the fascinating possibilities of email.
Izolo nje ebusuku besibona ukuthi leli posi elihamba ngogesi lingasebenza kanjani.
And in almost every home in the rich industrialist countries there is a set of TV.
Futhi uzothola icishe emazwe namaningi uthotha amakhaya amaningi ano TV.
But also in the poorer countries I have seen TVs in the poorest huts in Egypt and many African countries.
Kanti futhi ngisho emakhaya ampofu ngeke ngibone iTV isekhaya ubona ukuthi impofu ngeyindlela legibithe ngisho la eAfrica.
More and more computer systems make it possible to have a complete coverage and accessibility to any kind of data.
Kanti ke futhi amakhompyutha namhlanje ngokuxhumana kwawo usungathola ulwazi noma lwaluphi uhlobo.
Data protection is becoming more and more illusion if you think on the computer criminality.
Ngoba kulesi sikhathi uthola ukuthi izinto ezitholakala kokhompyutha sekulukhulu kabi ukuthi uyivime njengokuthi ubugebengu omningi ukhona la kumakhompyutha.
There is a big central computer in Brussels, Europe, storing varied economical data throughout Europe.
Kukhona ikhompyutha enkulu eleko laseBrussels, eBelgium, okuyiyona eqoqulwa zilonke kakhulu othinte zomnotho lwale emazweni asempumala nge-Europe.
By specialist he is going to call the beast.
Abanye ke baye bathi-ke le khompyutha ele amazweni asentshonalanga kuye kuthiwe i-beast ngamanye amazwi isilwane silo.
The monetary system is getting more and more technically advanced and united.
Indlela isimo nje seyimali esikhula ngayo ukuthi kuye ngokuhlangana ukuthi kube into eyodwa kuyakhula futhi.
The single currency unit called écu is being introduced in Europe, eliminating each country's own currency.
Njengamanje bazama ukuthi babe nohlobo lodwa lemali okuzobe sekuthiwa i-écu. Écu lena ke izohlanganisa imali yamazwe ahlukene.
Credit cards are taking over cash payments.
Bese ke isikhathi esiningi manje sekukhokhwa ngamakhadi esikhundleni sokuthi umuntu akhokhe ngemali nje.
But even these cash payments and credit cards can be exchanged already with a technically already in development basing laser tattoo system.
Kodwa nawo le ndlela yamakhadi manje engathi izobe ithathelwe indawo ile ndlela eyatshe njengamanje ukuthi nje kube khona ibadlana leli lingabonwa abantu.
Which will tattoo a number into the skin of the customers.
Nabezokwazi khona ukuthi babhale nje inumber nje lana esikhumbeni somuntu lo ozothenga.
Dear brothers and sisters, I do not overlook the positive effects and advantages of above-mentioned developments.
Bafowethu nodadewethu, angisho ngalokho ukuthi angiboni lezi zinto zinohlaka olunye oluhle lwazo.
Inclusive of TV.
Kanjalo ne-TV futhi.
They can bring relief and simplifications with the life, for the life.
Lezi zinto zingenza ukuthi izinto zihleleleke zibe lula.
Yet the critical observer will note the other side to these.
Kodwa uma ubhekisisa kahle kukhona oluyohlangothi kulezi zinto.
The other side of the metal is growing interconnections.
Kuya ngokuxhumana.
Unitarism.
Yonke ifuna ukuthi ibe yodwa manje.
And controllability of the human race as a whole.
Bese ke abantu emhlabeni sebekwazi ukuthi bakontroleke babuseke.
The control possibilities is much more larger and greater than in the Third Reich in Germany.
Uma ubukusisa kahle isikhathi lesi sempika Hitler leJalimane ubuye namhlanje nakwanda kakhulu abantu bakwazi ukuthi babuseke bonke.
You have the technical possibilities to control each person on earth in growing measure.
Ngendlela okhamba ngezinto njengamanje usungakwazi ukuthi ukontrole umuntu nomuntu okhona emhlabeni.
I don't say that the Antichrist will come now at this moment. It can last some time still. But biblical prophecies are now taking on a true meaning, which at the time they were written down, in the time of Johannes, must have sounded rather far-fetched. I make a speculation now. Satellite TV could make it possible that what is written in Revelation 11 verse 19 could fulfill.
Ungenzeka ukuthi le TV le satellite ethathwe emoyeni ingenza ukuthi kufezeke lamazwi otholakala encwadini yesambulo 11 verse 19.
That for 3.5 days men from the peoples and tribes and tongues and nations gaze at the dead bodies of the two prophets.
Lapho kuthiwa khona insuku ezintathu nengxenye abantu abakhele emhlabeni bakwazi ukuthi babuke izidumbu zabaprofeti.
And also what is written in Revelation 13, that the blasphemy and cult of the Antichrist beast will have a worldwide audience. Each invention can be ambivalent. It can be used for good things or for bad things. We should pray that they are used as long as possible for good things. But we must see the dangers that they can be used for bad things. Unitarian payments as well as complete computer registering of the individual could give the right conditions to fulfill the words in Revelation 13, verse 16 bis 18, until 18.
Kungenzeka ukuthi le ndlela enje ukuthi wonke umuntu abhaliswe emhlabeni ingakwazi ukuthi ifezeke ngayo lokho kutholakala encwadini yesambulo 13 kusukela verse 16 kuya ku
18.
Where we read,
also it, namely the beast rising out of the earth, causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark. That is the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let him who has understanding reckon the number of the beast, for it is a human number, 666.
Lapha kuthiwa khona isilo senza futhi kuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeka uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo ukuba ngabikho ongathenga nokubathengise uma engenalo uphawu igama lesilo noma isibalo segama laso nakho kuhlakanipha onengqondo makabala isibalo sesilo ngokuba siyisibalo somuntu nesibalo sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha.
Thank you. In our time, there is also a rising of false prophets and false teachings. The Bible tells us about the increase of false teachings in the last days, which we experience today, I think, already. In the second letter to Timothy, chapter 4, verse 3, we read, 2 Timothy 4:3. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own liking to the truth and wander into myths.
Timoteo wesibili sahloko sesini verse lesithathu ngokuba kuya kuba khona isikhathi abangayovuma ngaso isifundiso esiphilileyo kepha ngokwezinganeko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo.
Such false prophets and false Christs.
Abafundisa abanjalo, abaprofeti abanjalo noKristu bamanga.
Deny Jesus and his work.
Bayamphika uJesu Kristu nomsebenzi wakhe.
Particularly his being the Son of God.
Ikakhulu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu.
His coming into the flesh.
Nokuthi weza ngokwenyama.
His sacrifice on the cross.
Nokuthi wa sinikele esiphambanweni.
And his physical resurrection.
Nokuthi wavuka kwabafileyo.
False prophets, so says the Bible, for example, in 2 Peter 2 and Judas' letter and other verses, preach false and empty words.
Uma ngabe sifunda encwadini kaPetro wesibili nasencwadini kaJuda kuthiwa abaprofeti bamanga bona bakhuluma amazwi angelona iqiniso.
They deny the living God.
Bamphika uNkulunkulu ophilayo.
Whom they do not know.
Ngoba bamazi.
They often lead an immoral life and seduce many to lawlessness.
Kaningi baphila impilo engasila bayiphete kahle bese bedukisa abaningi ukuba bangabi namthetho.
Others are very ascetic and have a false moral.
Abanye futhi ke banendlela yokuzenzisa bazenzise kuvela ongesikhona.
False prophets often are after money and honors with people.
Ngoba futhi abaprofeti bamanga kaningi basuke befuna ukuthi bathole imali bathole udumo kubantu.
Because of these, the way of truth will be reviled.
Ngenxa yalokho indlela yeqiniso bese yonakaliswa.
They are worldly people.
Abantu bomhlaba.
Devoid of the spirit.
Abanayo umoya kaNkulunkulu.
They are striving for higher revelations out of their own strength, and they belittle the simple faith of the Christians.
Bese befuna ukuthi babe nezambulo zabo eziye zabo nje kodwa bengabukele phansi ukukholwa kuyikho kwamaKristu nje.
They promote false teaching, for example, forbidding marriage and to avoid certain foods, so in 1 Timothy 4:3.
Ubakushilo uTimothy oqala esahloko sesini verse lesithathu lakuthiwa khona baze bavime ngisha abantu bavime luganana bebeka eyabo imigomo.
They are religious as a means of gain.
Babe abantu benkolo ngoba beqolo babazuze ngalokho.
They love disputes and controversies causing divisions among men.
Bakhanda kabo ukuphikisana kudaleka ukuphikisana nokuhlukana phakathi kwabantu.
And they scoff at the church awaiting Jesus' coming.
Bese-ke behlekise bebhuqa ibandla elindele ukubuya kaJesu.
Some characteristics which says us 2 Peter, Jude and other verses.
Kusho ukuthi-ke amavesi la ngiwathola encwadini kaPetro wesibili amanye kuJuda.
Not necessarily all the characteristics are according for all false prophets, but sometimes only one or two characteristics.
Kodwa-ke akusho lokho ukuthi kubhekene nabaprofeti kwamanga konke kodwa-ke okunye kwakho kuthinta abaprofeti bamanga.
I want to give some actual ideologies which you can see the differentiation and the difference between truth and falsehood.
Ngithanda ukuthi nginibekele nibone kancane nje umehluko phakathi kweqiniso namanga.
The confusion often lies in the fact that many false teachings have a grain of truth in them, a grain of truth.
Manje kaningi ingozi la ukuthi ke kaningi izifundiso zamanga zinenhlasana encane nje yeqiniso.
Marxism, for example, fights against unjust work conditions in factories.
Njengokuthi nje inkolo yeMarxism yona isuke ithi ilwa nokuthi abantu bangaphatheki kahle emsebenzini abasebenza khona.
Feminism tries for equality of women in society.
Inkolo le yabesifazane ithi ilwela ukuthi abesifazane balingane nabanye emphakathini.
The God is dead theory or theology is busy promoting love for the next neighbor and more humanity.
Bese ke lenkolo le ethi uNkulunkulu usafa yona ithonilwele ukuthi kube khona uthando ngomakhelwane wakho.
Yet it is important to see behind these apparently excellently motivated movements the real essence.
Kodwa kubalekela kakhulu sibone ukuthi noma lento ibonakala enhle kodwa ikupho ngale kwayo.
Which is aiming against the living God of the Bible and his son Jesus Christ.
Ngoba siyabona ukuthi kumelene nendodana kaNkulunkulu ephilayo uJesu Kristu.
I will shortly mention here a few points in comparison.
Bese ngithinta amaphuzu ambalwa nje ukuqhathanisa.
It's very concentrated.
Uqiniswene ngizozama ukuthinta lapha nalapha.
Therefore I say now that you can take, if you are interested in the speech, can take it written. After, if you are interested.
Okusho ukuthi ke ngizokwazi ukuthi niyithole inkulumo yami ibhaliwe uma ngabe kukhona othanda ukuthi ayithole emva kwesikhathi.
In the Marxist ideology,
kusho ukuthi la emfundisweni iMarxism yebukhomunisi,
man replaces God.
Umuntu uthanda isikhundla sikaNkulunkulu.
The struggle between the classes replaces the salvation.
Bese ke umzabalazo ukulwa phakathi kwabantu bamazinga ahlukene yona insindiso.
A society without any hierarchy replaces the paradise.
Beseke umphakathi ongasenakho ukuhlonseka kwabantu iparadise lelo.
In the God is dead theology and in varied trinitative theologies,
beseke kule nkolo le ethi uNkulunkulu akasekho,
man replaces God too.
Umuntu uthatha isikhundla sikaNkulunkulu futhi lapho.
Human action replaces the work of God.
Beseke ukusebenza kwabantu kona ukuthatha isikhundla sikaNkulunkulu.
And human solidarity replaces God's kingdom.
Beseke ukuthi abantu babe munye bahlangane ikona lokho kumbuso kaNkulunkulu.
The feminist ideology.
Beseke kule nkolo yabesifazane.
Here, female gods replace God the Father.
Khona ke lapho ke esikhundleni sikaNkulunkulu baba sekuzoba khona oNkulunkulu yithixo zabesifazane.
And terrible to say, the menstrual blood of the women replaces the blood of Jesus.
Njoba ngishilo into ezwakala imbi kangaka ukuthi ke igazi labesifazane eliqhamuka ngendlela le abayaziyo bona bese kuthiwa yilona gazi likaJesu ke.
And lesbian relationships replace marriage.
Bese ke ukuxhumana ukuhlangana kwabantu babulili bunye ibona kase sokumshado lokho.
Guru cults from the Far East.
Uma sibukisisa le nkolo yamaguru yaqhamuka le eMpumalanga.
The guru takes the place of Jesus.
Umholi lo iguru uyena othatha isikhundla sika Jesu.
Religious self-salvation or self-redeeming practices replace the atonement sacrifice on the cross.
Esikhundleni sokuthi umuntu asindiswe ngoJesu omhlanganelwe esiphambanweni, kuthi umuntu angayisindisa yena.
Christian ethics or moral is replaced either by downright immorality.
Bese emva kwalokho kuyiphatha okuhle kobuKristu buyasuswa kufaka ukuthi abantu bonakale nje.
Immorality, for example, by Bakwan and the children of God.
Bese ke emva kwalokho niyazi ukuthi bakhona ukuthi Bakram nabo babizwa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu.
Or the Christian ethics is replaced by false, overdone asceticism.
Emva kwalokho ke bese ke abantu bethatha sebefaka eyabo imfundiso edukisayo.
So by Hare Krishna and Ananda Marga.
Njengo Hare Krishna no nalabo Ananda.
New Age ideology.
Besiqhamuka inkolo ye New Age.
The living God is replaced by an impersonal magic power.
Beseke uNkulunkulu ubuyisela eceleni nokuphila kwakhe, uqhamukelana ke amandla nje angenakho ukuphila.
The atonement sacrifice of Jesus is replaced by self-salvation, self-redeeming.
Esikhulene sokuthi umuntu asindise uJesu bathi umuntu angayisindisa yena.
For spiritual techniques and reincarnation.
Bese ke bethathe ukuthi bafike lapho ukuthi abantu bayakwazi ukuthi umuntu afike lokho abuya qhamuke seyilokho okunye.
The Christian truth is replaced by an universal unity of the people and religions.
Bese ke esikhulunise ukuthi kube iqiniso lobuKristu ukuthi we cha akuhlangane zonke izinkolo sibe into eyodwa.
And this unity of religions will accumulate into the building of a new antichrist tower of Babel.
Bese ke lokuhlangana kweinkolo izikona kokuzohlangana kwakhe umphiki Kristu lo omusha kwakhe iBhayibheli elisha.
You see how the New Age thinking has infiltrated many churches.
Ngiyabona ukuthi ke lenkolo ye New Age ingene kanjani emabandleni.
And here we come to the ecumene of the religions.
Bese sibukisisa lokuhlangana kweinkolo.
In the ecumene of religions, peace with God is replaced by religion peace, peace between the religions.
Esikhulene sokuthi kube khona ukuthula noNkulunkulu, bafuna abantu ukuthula phakathi kweinkolo.
Christian truth is replaced by religious unity.
Esikhulene seqiniselo lobuKristu ukuthiwa kube khona ukuhlangana kweinkolo.
Jesus' kingdom of peace is replaced by the kingdom of peace of the world community.
Uma kukhulunywa ngobunye bukaKristu nombuso wakhe usuke kubisele eqinile ukuthiwa kube khona ubunye emphakathini nje.
The new world order which will lead to the anti-Christian kingdom.
Kusho ukuthi a new world order ngamanye amazwi luhlelo olusha lomhlaba oluzoholela kumphiki Kristu.
And some verses about the Islamic religion.
Bese ke nizwile futhi ngenkolo lobusulumane.
Islamic religion. The God of Trinity, the personal and sin-forgiving God of the Bible.
Bese ke uNkulunkulu lona okwazi ukuthi athethelele izono zomuntu
is replaced by the distant and impersonal Allah of the Quran.
Asuse bese kuba khona lo uNkulunkulu okude weQuran uAllah.
Jesus as the son of God is replaced by Muhammad as an anti-Christian prophet.
Bese ke kususa uJesu lapho indodana kaNkulunkulu kufakwe uMuhammad kuthiwa uyena umprofeti.
See 1 John 2 where it said that this is the antichrist who denies the Father and the Son. The Trinity, we can say.
Kodwa nikhumbule ukuthi uJohane sahloko sesibili kuthiwa lo muntu ophika uJesu Kristu nokuthi indodana kaNkulunkulu lo muntu umphika iKristu.
It's directly anti-Christ, other gospel or which cannot redeem.
Ushuthele ivangeli lelo lingakwazi ukuthi lisindise.
Jesus as God is replaced by Mohammed, and the atonement sacrifice setting us free that Jesus gave for us is replaced by one's own effort in self-redeeming, self-salvation. Through reciting, praying, fasting, giving to the poor, and pilgrimages to Mecca, for example. Apart from the mentioned systems, the most fantastic false teachings have been circulated in the 19th and 20th century. One may only think of such statements as the following. In the beginning of the 20th century, somebody says, some theologian said, Jesus has never lived. That's no more said today, but it was said sometimes. Then some authors say the gods are astronauts. Or Jesus went to India after his crucifixion. It's a mixing of religions, you see. Because of lack of time, I must a little make shorter than I wanted. But you have the possibility to get the unshortened text written, but we have made only 150 copies, but perhaps if more is interesting, you can get. But I want to finally say something about the man of the final days. Basically, the man has always been the same. He had always the chance to choose for or against God. But the Bible tells us that many will fall away from the faith in a never known dimension in the last days. And I won't give an opposite version what people today say or what man today says and what the Bible says by some points. And be broad-minded people. The Bible tells us, I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. I make a difference between the tolerance against the person and the tolerance in the thing. Against the person, we shall be tolerant. But in the matters, in the things, we cannot be tolerant. Because we as Christians only love other people. We only then love the people when we say them the truth which alone can save them. Therefore we cannot be tolerant in the matter, in the things, in the message, but we can be tolerant to the person that we accept the other thinking as a man who is loved by the Lord. For God wants that everybody shall be saved. And for that people can be saved, we should say them the saving message. And therefore we cannot be tolerant in the matters, in the things. But today they are saying, be tolerant in all ways. Man says today, there is no absolute truth. There are only constant discussions. There is always the searching for the truth. We continually search and learn and learn and learn. But Jesus Christ tells us, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. And he says in John 17:17, that the word of God is the truth. We have an absolute fundament, an absolute basic, that's God's word. And the truth is personal, it's a person, Jesus Christ. It's no philosophical truth, but a personal truth. And the Bible tells us from this truth and invites us to follow him. Man says today, God, that is the cosmos, the plant, the living creature. Or he says, God, that is me. Man himself is God. But the Bible tells us, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Man says today, let us work on Sunday. It doesn't matter we could do without. What matters is that productivity is increased. The Bible itself says, remember the Sabbath day to keep it holy. Man says today, anti-authoritarian education is modern. Children need to be critical. Parents should withdraw themselves if the children want that. So teaches the Green Movement in Germany, for example. The Bible tells us, honor your father and your mother. Man says today, to protect life is fair enough and only as long as it is not in the way of my own self-realization. I, decide who may live. It is my belly. The Bible says us, you shall not kill. Man says today, I do what I like and enjoy. Why should I marry? To live together without a marriage certificate, free love, homosexuality, all that is modern. The Bible tells us, you shall not commit adultery, shun immorality. Man says today, ownership is theft. It is a leftover of capitalism. Take it away.
Susa Leonto.
What is yours is mine also.
Oh, loko wakho ukwami futhi.
The Bible tells us,
Bible,
you shall not steal.
Ungebi.
Man says today,
athi umuntu namhlanje na.
The worse the other person looks, the better I do.
Uma ngabe omunye umuntu yena elimala mina kuyangilungela ke.
If I do not find anything against him, then I will just make it up. The press, the TV perhaps, will be grateful for it. The Bible tells us, you shall not bear false witness against your neighbor. The Apostle Paul lists us the characteristics of the generations of men living in the last days. At the end of my speech, I make the citation from the second letter to Timothy.
Kwetheni kwami ngizofunda ke la incwadi yesibili kaTimoteyu.
Chapter 3.
Isahluko sesithathu.
From the first one beginning.
Isukela la ivesi lokuqala.
You can read if you want 2 Timothy 3 verse 1 to 9 and to verse 14. Know this, that in the last days there will come times of stress or wealth-possessed times. For men will be lovers of self, lovers of their own money and honor.
Kepayazi ukuthi ngezizukwini zokugcina kuza kuvela isikhathi ezinzima ngoba abantu bazokuba ngabazithandayo nabathanda imali nabazigabisayo.
They will make themselves big and blasphemy against God.
Nabazidlayo nabahlambalazayo.
They will be disobedient to their parents, ungrateful, and whatever is holy they will drag it into the mud. They will be inhuman, implacable, slanderous, profligates, fierce, and unrestrained. They will fanatically follow their own goals, missing the right way. They are traitors, hot-headed, and swollen with conceit. They are lovers of their pleasures rather than lovers of God, holding the form of religion but denying the power of it. Avoid such people.
And
we go to verse 14. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus.
Verse 14. Kepha wena imakuloko okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ufunde kobani, nokuthi kusukela ebutalweni wazi imibhalo engcwele namandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu.
Dear brothers and sisters, that should not lead us to point at each other with our finger. It calls us to look first on ourselves if we are saving to the Lord and if we are believing and following him with our life. God calls on each of us to return to him to do repentance, as I said yesterday too. That's the important point. And I will end with the 2 Chronicles 7 verse 13 and 14.
2 Chronicles 7:13-14.
And there the Lord says to us, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people,
uma ngivala izulu ukuba kungabekho mvula, noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami.
If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.
Bazithoba abantu bami abezwe ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuza ezulwini ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo.
Please stand up, we want to pray. Dear Father, dear Lord, we thank you for your words in these days. That you call us to repentance. We have spoken and heard over many things, about many things. We don't want to point with the finger on others, but we shall look on our own lives. Please, Lord, show us in which points we should change our lives. We thank you that you have redeemed us, that by you is forgiveness of our sins. Please, Lord, have mercy. Amen.
Amen.